climax. Paulo, don't come love. Just here.
Nataka mahaba kipweli, usinipe, don't come love mimi. Nataka mahaba kipweli, usinipe, don't come love mimi. Nataka mahaba kipweli mimi. Oh, mimi, mimi. Nataka mahaba kipweli mimi. Nataka true love mimi. Kuna wale walio pendana for santa malafu wakatendana. Wakatendana, tendana, mpaka wakaenda tengana. Too much freedom causes lack of respect. Eventually, cause ataka unajidai, real love in a jealous. Actually, mahaba ya kiukweli ndo naitaji, sitake kukuvisha taji mwisho ya maradhi. Nataka mahaba kiukweli, usinipe, don't come love mimi. Nataka mahaba kiukweli, usinipe, don't come love mimi. Nataka mahaba kiukweli mimi. Oh, mimi, mimi. Nataka mahaba kiukweli mimi. Nataka true love mimi.
Kweli, zia, nipe mahaba ya kiukweli, si mahaba ya kitapeli. Nikusifu daily, si daily, nijihisi niko seli. Wengi wanaumia, maumivu, wanayavumilia. Mimi kwako nimesha kimbilia na I hope utanipokea kama hustler. Nipende nilivo la sivo, utanikosea. Zia, nikumbatie, aha, moyo ni mwako nifungie. Na kiroho safi, mahaba nipatie. Sitaki kigeo geo, unanipenda leo, kesho unanichukia. Ninachotaka mimi ni daily tupepe. Mbele tusoge na mahaba tuyaongeze. KMA double X tuyaongeze, yeah. Tuyaongeze, yeah. Tuyaongeze, yeah.
Nataka mahaba kikweli, usinipe, don't come love mimi. Nataka mahaba kikweli, usinipe, don't come love mimi. Nataka mahaba kikweli mimi. Oh, mimi, mimi. Nataka mahaba kikweli mimi. Nataka true love mimi. Nataka true love mimi. Sitaki mapenzi ya Facebook. Sitaji mahaba ya Twitter. Sitaki mapenzi ya Facebook. Sitaji mahaba ya Twitter.